sakiraaɓe keɗiɓe bisimila moɗon e actujeune amen asawere sappo e joyi lewru janvier hitande 2022. Mbiɗo wondi ɗo e Ousmane Ñalibouli. Ousmane, hono ñallirɗa?
Ali, alhamdoulillah, mbiɗa selli. E hono gorɗa ne?
Alhamdoulillah, mbiɗa selli basala ami horede. Ousmane, hono joganɗa sakiraaɓe amen ɓe le mbaso o hande?
Kabaruji ɗi anne immadara mawɗo waɗi aljumare kañanle leydi meɗen ndi ɗum yo sappo e nayyi lewru janvier ndu hollitinde metti himɓe e jukkogoji ɗi seeda waɗi fewde e Mali. Yoɗum noddago gouvernement laamu hakkunde e jo ko waɗi addinere ƴaɓɓinede ujunaji sukaɓe jaltile e région ngaji e cercle ngaji ɗi ɗu hollitinde metti mumɓe jukkogoji CDAO ɗi e jaara mayna les région kayɗo sukaɓe o nokku kolliti wiide ana darta yawara terrain ngaji fuɗɗita. Timmiran kabaruji ɗi haro jalɗi haala kaw aigle Mali mo heeɓi fewde e Tunisie programme ñalawma ɗiɗo ɓokkan Cameroun 2021.
Ñalibouli, immadaraji mawɗi waɗɗi ley leydi fewde e jukkoje ɗi CDAO ɓami fewde e leydi.
Noon jaati yo ɗum noddago gouvernement laamu hakkunde e jo altinere ƴaɓɓine nde ujunaji sukaɓe jaldi nokku noddirtede place de l'indépendance hollitinde metti mumɓene jukkogoji ɗi CDAO waɗi fewde e Mali ɗi. Keɗɗenna ko ɓe sukaɓe jokkol ɓe mbi Fatiyatar do faccitago Mamadou Sama Sew.
Min gari notade noddago kalanke transition o yalla majadi fewde jukkogoji ɗi CDAO sammini dow meɗen. Ana hanno ɓe ƴewta tiellaji ɗi leydi jogui ɓe gatta hakkillo kabaru ɗuɓe leydi ndi. Min gari ga enne notade noddago ɗuɓe leydi ndi, so Allah jaaɓi min daroto e darɗe amen fa saago omo hewte. Min ganafi jaɓannoɓe ɗeɗo jukkoje ɗe. Ɓiɓe leydi ndi na immi na dari caggal ardiɓe amen ɓeɗon min goni. Ɓiɓe leydi Mali foof na hani tamodirde juuɗe, yalla leydi Mali janggudi na heeɓa ɓuural. Ko hannanmi CDAO soni eɓe jiiɗi faabade ɓiɓe leydi Mali hakika yoɓe ɓeeɗo min e golle o, ma ɓe itta hen juuɗemaɓe fa laaɓa. Enen Mali koɓe ko amen daranto kabaru muɗum.
Ɗiɗo majereji landinama kasen du le leydi ɓuuri fuule capital e région ngaji.
Non jaati le cercle ngaji e région ngaji ɗiɗi sukaɓe jalti fa heewi hollitinde wiide eɓe caggal laamu koɓe laamu hakkunde e jo. Fa ɓeydoro ene faamu keɗɗenna ko Oumar Waygalo heɓani en.
To tumbutole saha leydi ndi sukaɓe jokkolɓe temeɗe jalti toon ɓe kolli metti mabɓe jukkoje ɗe CDAO kañe IMO waɗi fewde e leydi Mali ndi. Fa nden keddotole saha leydi ndi nokku noddirteɗe menaka yimɓele wonɓe toon ɓe fuu kolliti metti muɗum fewde ɗeɗo jukkole. Ɓe mbi wattu jonoɓe jooti sanne laamu hakkunde johon anniyaji ɗi ɓami ɗi eɓe tawda e muɗum en dow. To kajolotole région Sigaso sukaɓe jokkolɓe hewɓe jalti toon so jaabi ngoɗo noddago laamu o. Ɓe mbi eɓe tawda e laamu hakkundejo le leydi meɗen ndi. De ɗereji jangguete toon ɗiɓe kolli metti mabɓe sanne fewde e fedde CDAO nde. To kittato caggal ko majirnde timmi koɓe gaɗi toon duwawuji fewde e leydi ndi, yalla jaam e deƴeran hewte le leydi Mali ndi.
Immitigol terrain o fedde UNTM waɗi jooɗa halda hakkunde mum e sukaɓe jokkolɓe mayina.
Non jaati sukaɓe jokkolɓe mayna kañe e himɓe gendi ndi hewɓe joddeke batule ndi gendi. Ɗum waɗi le balɗe ƴaɓɓiɗe ɗe, ɗum waɗi fa ɓe kala haala e aadiji ɗi gouvernement o ɓami dow fuɗɗitingol terrain ngaji ko waɗi le hitande 2021 e nden jonde. Neno kamɓe wonɓe nde fedde suppa fere ɓe kolliti wiide ko yaata milliard ngaji jeenayyi woni ko huncina hoore yalla fuɗɗitingol terrain ngaji yawra muɗum ana waɗa kañe e moƴƴintingol lawol terrain ngaji ko yaata kilométre ji temere joyi e capanɗe jetti e jeegom.
So yogaɓe ka holliti wiide ngal ɗo jiidal gikke muɗum ana mawni sanne, won kollitiɓe wiide ɗum ka e fijo tan. Keɗe koɓe kanni keƴaɗo amen Moussa Bessidi ɓe.
Min
fuu dow haala wota min kalta komin kaaja ñalawma hannden o terrain o fuɗɗita le nokkule ɗe fuu. Miɗen darda ɗum laamu hakkundejo o. Terrain iɗum wadda keɓe le nokku o sanne, ila terrain ngaji ɗi dari yimɓele ɓe tampi sanne. On jii ila yagol e wargol terrain dari le nokku o, sukaɓe ngala golleji. Ɗum waɗi so guykano wondi heɓude sembe le nokku.
Ɗum naɓata en e yewtere amen minimag. Ñalibouli, kanankoɓe fedde CDAO kayen UMO kayen gollidiɓe goɓɓe leydi Malika ɓami jukkoje fewde leydi saabi calendrier mo laamiɓe laamu hakkudere o holliti fewde landinde woteji ɗi.
Noon jaati ɗi jukkogoji mon fuu no yiri ɗum e hedde sukaɓe jokkolɓe. Yogaɓe kolliti metti muɓɓen e nde dabbere nde fedde lefungol ɓami. Yogaɓe ɗi kolliti wiide ana darta e laamu hakkundejo o joddo haltida e kanankoɓe e nde fedde. Fa ɓeydure ɗe en faamu keɗɗen Oumar Waygalo e Mamadou Sama Sew.
Ɗiɗo mutti tugade tumbutu fangude bankas e gaw goto fuf e jokkolɓeɓe no famiri ɗiɗo jukkoji ɗi. So yogaɓe hakkillo mabɓe jukkoji CDAO ɗe nahani saabi lamkoɓe transition ɓe teddinali aadi mabɓe ɓami, woɓɓe kay holliti kaɗo anniya hana.
Ɗiɗum metti sanne hono kabaru nokko wori ñalawma hannden o. Yiite wawa huɓɓude fittaye lewgal mataka. Laamu koɓɓe ana kani darade darde muɗum en.
minen ka ko boyi leydi ndi ko udda non feso be ngadi dum min kulata lamo wi hino lamoto lamo hakkunde jo lebbi sappo e jitti be dewa e kongi mabbe dum ne jukoy be kande mudum jati wattu jone be kani halde sediawo dani ko pamri do hen minen min biyan gouvernement o wirfitiro tiagal de do jukoje nafata fi goto nafata leydi
mali
oro jo fedde jokolbe lolirnde CNG e hakkilo mako ido jukunguji di jo boppi wonande kanon ko be leede sitaw Habib Dakou no dar sukabe mali fuf fabade lam ko be transition be
midem eti Allah miden darta nyaloma hande non ummi miro so deedo jukkaji ngari tawti min kasen idum wembini dum hokkata yirwere le nokko o lamu ko be an kani haldude mabbe kambe ko mabbe be kani yewtade no leedi mali ndi hani soptirede feso lamu ko be ngadi imma dara ko yaawi ko heewi an heddi ko an huccenede hore
mistin wiide di do jukkuji sidawo yu tiagal hejo landal wotiji di lamu ko be mali be ulti huccande hore le transition o bangal dubi joy
dum nabata en e bilki sambe chalde yali bule kan cameroon 2021 jaga bune en leedi malika wadi figol mu en ballon arande alal bar bettini
non jatte sukabe mohammed maga subabe kawi aigle de cartage don be tidiji 1-0 mali e gambi kan ngoni hore groupe f mun fana jogi tobbe tati fabe dure en fama kadena ko mamadou sama cheikh oumar way galo bedini en
sulimaaji chapatna e jotto berde wattu deuxième mi-temps woni ko leedi mali ndi nanni mbaddu wotru match o bangal penalty mo attaquant jaga bule be ibrahima kuni lati tiagal odo kaw aigle mb bon ko be hulti belton ki sanne equipe magasuba kanon e university golle abdoutour o le kawrtal nga
belti ki mabbe sanne sa yewbe suka be pida no il arande il podo be fa do be jotti nyaloma hande on gam do kubal e baaji sanne en ji golle mo golle o to be mila le ko warta ko gollal golleji mawbe min kay mi do min libe fi ko pojati ka sa jemi kanko arbitre o bonni match o sanne
odo kaw jagabule mali fevre tunisie la hani jati dun holti dunke kabaru haru sembe chaldi drissa nyono ka nono mo darda e kintino mali o mohammed magasuba dartinde bupi jogaji bangal machuji garoji di
pugade yafa fi fufota wakati ndo dirte premier mitande en jishi no dun latiri e kibino tidalaji mawdi ka wakande zero goto barmuno so magasuba yaltini dun o wayiti hono golleji makko di gorjino o wadi dun ko no dirte 4-4 di dun lati ju so gollo yafe juude mabbe seeda ka ko kanko noddirte be Bilali Touro o hebi carton rouge ko golle o gasayfi arbitre o bonni match o sanne ka buri fu hulbina so be ngari faabe jabbiki be mbay hawrude Alan Zirina be kawri e Cote d'Ivoire
nyande alande woni ko jagabule Mali hani waddi match mabbe dudogo takun mabbe e Gambi wattu 13h
nyaloma dido bal o ka ana jokka kikide hande sappo e jeena yamde hakune Guinée Bissau ka Egypte
non jati Ali Mali dun hani fiide jango pide mon dido be fiida e Gambi wattu 13h non no Mamadou Sama Cheikh wirno joni ni 16h jango Tunisie fi dan e Mauritanie le on wattu god Cote d'Ivoire du fi dan e Sierra Leone
ngali buli mi ne mila jonka do mi kaddata e kabaru
non jati Ali Cissien akirani kabaruji di handen sakirabe hedi be do gondene Mali fu e mangal mudon mi biya on jaara ma kedde hedal do e seda tous o gram waran jukininde wassalam.